576 AM.
Kapkapati.
Exactly 8 minutes after the hour 11 o'clock. Msakazo nokho msakazo unqa phambili umsakazo obantu kabantu nabantu hlelweni olabantu kabantu nabantu kamara mfana mohlo hlula makabafana ukapatiya ismatsa esansona somsakazo sonke kuzo kushala phene hokule shumu nambili kodwa ngaphambi kwalokho uthi ngibonga umsakazo uthi kwenza shock ukuthi bahleli nawo kusukela ngoba lesithupha kuzo kushala phene hokule shakalolunye kanti khona father amen hambisana nethimba lakhe they are back again tomorrow doing what they do best and that is morning radio. Mark Mahoney, he is back again next week Thursday, doing what he does best. Ntemba kuthi uyathokozela inhlelo zethu sikuphathele zona. Kina bone olwesine bayaphila abantu. Kabe kayiphutha kwabakhaya bathi kofundapheli, kabe kayiphutha kwabakhaya bathi koLimpopo bakhaya bathi koEastern Cape bakhaya bathi koKwaZulu-Natal. Ndibleke ngise fapa fapa ningi dumela nhle. Mathali wa na smatsa sa mshimane ya mo Mathali na mtswadi wa ka Mathali na mtswadi wa Sikhumbula nabo basebhedlela ngaso lesisikhathi sikhumbula nabo basemajele sikhumbula nabo abagulayo abagulele emakhaya sithumusa inkosi kusengathi ungayehlala kunina niphila ngethi mhlawumbe uyasibuza usanda kufulela lo msakazo uyasibuza ukuthi lo msakazo ngumamela obizwa ngani nathi nasibizwa ngokuthi siRadio Veritas 576 AM www.radioveritas.co.za channel 870 on your DSTV audio bouquet kanye ngishange ibukhongo is 20 it didn't to be precise kulapho kukhona 0145271105 pasam ngisha ungenza so akukuhle kuwena ugoga dumela
mphuza
awu awu butha
bona ke pala mi wa basta ke no kufi ke kali ku
awuzwe vanda bay bakhe karikta mali yena fela karikta mali yena fela are elela kubahla ukala madumela
yiwe
kunjo mzalo wami
sini
ngimunandi ngisongi sweet ngiyatsatsa wena
ngibelile usibusi
sisibusi maphila abantu yazwa
hayi saphila fethu
danke yebo hela dumela wena
Adi
mera swati. Oh, silly.
Ari teng swati.
La kena li latelana li mogotsi wa ha.
Yo, ke mo nanetsi.
Eke mo nanetsi.
Kuri yoba.
Ha ba phila ba tsuko go te simvila silly.
Ara ka tsila swati.
Thank you. Ayo ba mo pita mo nanetsi. Onketsa so. Dumela wena.
Kepati. Mama ngayikhohlwa kanjani?
Uyikhohlwa kanjani ndoda?
Oh, isikhosiwe mntanami.
Mzala.
Mama ugibele eDaviton umamthoko baba.
Muba phila abantu eDaviton umzalo wami.
Abantu bayaphila siyagibela mntanami.
Asibonke mzala.
Asandile.
Takumzalo wami.
Kafati.
My mother.
Oh, yaba ndukhonzele ekhaya lapho kwaNkwanyana, ngayizwa nendaba yabo.
Yeah, hey man, hey, nathi sithusile, sithuse ngenye indlela mangalisayo mzalo wami. Kodwa ke sizothi.
UNkulunkulu khona kodwa siphinde.
Yeah.
Yeah.
And uhlala khona malanga onke.
Ubani nathi ubani ongamelana?
Ubani ongamelana nathi? Uba akekho. Akekho mzalo wami, akekho.
Hoye day my baby.
Danke mzalo wami.
Uthe mntana mshasana.
Asimsakaza ni dumela.
Shiye manje zona masofuna ukusimisa ngenhliziyo yini nawe?
Lani.
Bale ntobo yisho.
Eish. Jo.
Sho, usaphinda you must never.
Ande ngicela ukukutshela, ande ngicela ukukutshela ne. Uhlelo lami lokugcina namhlanje.
Siwe.
Nyaha. Ngizokutshela ishow my ngizokutshela ishow my pet. Mama. Hebali. Lebu manje. Nathi evethi Kenya State sigibele. Batho. It's exactly 15 minutes after the hour, 11 o'clock, call on the south, come south, 576 AM, so soon gets a shot up and a horror, and a shumin and baby, call on the Sarazin, walk, or tanda, when an hour, an hour, an hour, an hour, an hour, way. For home, tipo kulibala joan lena ariki mam kukumam kikala kiliko jamin haba pila batu so waitu
kilibela tuwo sedina hao babalam punta zima
Rebecca li tepo haba riki wana hao wana kupo mateleko Mark 5 Mark chapter 5, verse 24 to 27. Donkele mani ko Mark, Mark 5, verse 24 to 27. ngayiphutha wena ungwana haye na ngabe yini ekwenza ukuthi sikubone ukuthi wena ungumntana wakhe na ngabankathi baba ke ka diketso kabe diketso tsa how do you etsa go be ngwana haye na hai ba no itshwere ka sotho go bunletsetse hle hai ba no itshwere ka sotho ne ke kopa fela go unletsetse mpalle yo dumela
tsetswe
baba
njani mfethu
ngiyaphila ngimnandi ngimasweet
kona saphila mfethu
ngikhuluma nobani kuphi
khuluma no Joseph usethe
oh Joseph ethema baba phila abantu ethema mfowethu
aphilile mfethu
uyigibelile nawe mfowethu
ngiphilekile manje ngathi uyahamba ndoda
hayi sizoyikhuluma uhlelo nje maliphele
alright
thank you Joseph Joseph akasigedi zokufunda hai ba ni tshwere ka sotho go pore ba le yo mpa heka sezulu iri wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela osifazana waye nomopho eminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke ayenakho engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu ukuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela osifazane owaye nomopho eminyaka eyishumi nambili ehluphekile ngokuningi ezinyangi ayenasezinyangeni eziningi echithile konke ayenakho engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe so Jesus went to him a large crowd followed and pressed around him and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years she had suffered a great deal under a care of many doctors and had spent all she had yet instead of getting better she grew worse when she heard about Jesus she came up behind him in the crowd and touched his cloak Basotho le kae Batswana le go kae So Jesus went to him and a crowd followed and pressed around him and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years she had suffered a great deal under a care of many doctors and had spent all she had yet instead of getting better she grew worse when she heard about Jesus she came up behind him in the crowd and touched his cloak samsa gazwana sekubingelele
wena tsamane so ndate ke mthabela ha ke a utlwa go go tsaya
ke botsa ko Mark mtswadi wa ka Mark chapter 5 verse 24 to 27
o re le boga tsamane
go le boile mtswadi
e re
ngithembe ukuthi usuzifundele. Abalwe langithinta ngenye indlela bengifuna ukuthi mzali wami uke nje uhlale phansi uzinze ngalolu daba uyifundele lona ukulithola ukuthi lizama ukushukuthini ukuzame nje ukulanalyze ngesingawe ukuthi ingabe lolu daba lishukuthini uzokhumbula ukuthi lolu daba liqala kahle kahle lapha yana ngujayiru hen kulapho lolu daba liqala khona indodakazi kaJayiro ebeseyilele ithe uma uJesu Kristu eqeda ukuwela ephume emkhumbini kweza isixuku sabantu bezobona lo Jesu Kristu kwafika isixuku sabantu uthe ithe inkosi yasesinagogu uma izwa ukuthi nangiya uJesu Kristu yawuwela phambi kweenyawo zakhe yathi baba indodakazi yami lele akuze uzobeka isandla sakho phezu kwayo ivuke wathi akuze uzobeka isandla sakho phezu kwayo ivuke ithe asahamba njalo uJesu Kristu asaya lapha kule ndodakazi ekaJayiro ukuhloke simlandela ukuhloke sihamba naye sihloke simlandela ngasemuva isixuku imbahantu utsamaya lo wathola Arrêtez-vous, Riffa! Sia! Hantouza! Goufiga l'eau! Tabaina ki ha harisa to Helangacho. Ngasho ngithi hayi cha no baba lo waye yi celebrity shem. He? Nasho uJesu Kristu waye yi celebrity of note. Once again, his fame preceded him. Ngoba he was surrounded by his ugu sabantu. Kanti abanye babo kadabanye kanti bezobona ukuthi iziphi mangalisa zoziyenza. Uma ngingedwa ngiyacabanga ukuthi hayi kade kunzima kanjani for abafundi bakaJesu ukungidlula phakathi kwalesi sixuku. But at the same time, omunye angasho ukuthi kodwa uJesu naye kade anamastoka kodwa Nkosi yami. At the same time ohleli nawe uyona ungasho ukuthi no. uJesu kade anamastoka no ngempela. Because now, we know Sfazane, Los Fazan obehlushwa yisifo somopho iminyaka eyishumi nambili ofuna ukusebenzisa amandla kaJesu just ukuthi aphile. That is why I say, kodwa nayo uJesu Kristu kade anamastoka. Because now this woman kade angafuni next, bekafuna nje ukubamba umphetho, bekafuna nje ukubamba umphetho kaJesu Kristu. But now the question is, what was her problem, Lois Fazal? Ngabe inkinga yakhe beyikuphi na? IBhayibheli lithi wayenesifo somopho, kodwa lokhu akacaci kahle eBhayibhelini. But an issue of blood suggests that she had menstrual problems. Oh yes, I said it. The issue of blood suggests that she had a menstrual issue. And this would have been a serious one. Ngoba ngokwamaJuda osifazane obekade sesikhathini, she was regarded as unclean. Juda uma usesikhathini umuntu wesifazane, she was regarded as unclean. Ngiyacabanga ke being unclean for iminyaka eyishumi nambili kade kunzima kangakanani kulo wesifazane. Being regarded as unclean for 12 years, I can imagine how hard it was for her. Kodwa nako kungishaya umxhwele ngalo wesifazane. Azange acele usizo. No. Azange acele usizo. Ofisha ngimboni icala. No. Angimboni icala. Ngalokho ngoba khumbula ukuthi she was unclean. Instead what she did, she joined lesa sicungu esicindezelwe uJesu Kristu nabafundi bakhe, wabe sethinta umphetho kaJesu. She joined lesa sicuku ebesicindezelwe uJesu Kristu wesethinta umphetho kaJesu. Kade angafuni ukuningi. All she wanted was to touch his cloak. All she wanted was to touch his garment. Nothing else. Kade angafuni ukuxoxa indaba noJesu Kristu. Kade angafuni ukuningi. All she wanted ukuba close to uJesu Kristu abambe umphetho wengubo yakhe. That's all she wanted. Just ngokuthinta umphetho wabe sephilile completely. Just ngokuthinta umphetho wakhe wabe sephilile lo wesifazane. Hey, ke rata mo taba ena. Itse haqata umtshwara. Jesu Kristu fellwa ke matla. Itse maqeda ukubamba umphetho wengubo yakhe waphelelwa amandla, wabuza wathi ubani uqeda ukungibamba. Ubani? Nokuthi kungibamba abefundi ubuza abefundi bakhe bamangala bathi thina sizowazi kanjani mfethu hayi mfethu ungazodlala ngathi wena ebaba ungazodlala ngathi thina sizowazi kanjani ngoba uyabona ukuthi abantu baningi kanjani la uyababona labantu baningi kanjani sizothubana ukubambile ngoba bonke bafuna ukubamba so sizothubana ukubambile thina hayi baba ungazosibuza lo mbuzo osibuza wona baba nawe udlala ngathi yazi sombona kanjani ngoba uyabona sicindezelo ufakwe emaphakathini uyabona ufakwe emaphakathini besiqothi uzosibuza ukuthi ubani ukubambile abantu bangapha eceleni bangapha emuva bangababambile so azi kanjani uthi cha cha kunalo ongibambile lo ongibambile khona into ayidosile kumina udonsa amandla kumina hayi angeshona ngebhada simazi mfethu kodwa ngokuthuka lo sifazane wayisondeza wathi mina baba wathula wambuka ukulalela ukholo lakho lukusindisile wathi ukholo lwakho lukusindisile sondeza walivuma icala wathi baba yimina wathi hamba ukhulu lakho likusindisile
ungesabi kikuthixo nginawe Jesus
Babangata bane baling mole Betia bona nelinyani Babang ne baba tau bona fela Wakabuta mtsosana Wat impa Impa Fasane Uwane intention Impa Oh, msadi ona uile kwa na atiba uye langwa Lalela, losifazane bekazi ukuthi uyelani laphayana. Losifazane ngathi angayelanga kuyobuka ukuthi laba abanye bayeleni na. Losifazane ngathi angayelanga kuyobuka indaba zabantu. Ubeye laphayana because he had an intention yokuphila. Azange asabe ukuthi abantu bazothina. Azange asabe ukuthi leso sicuku sizothina. Ingakho angazange afuna ukukhuluma ukuthi kunginani na wathi uma nje ngibamba umphetho wakhe wathi nje kuphela uma ngingabamba umphetho wakhe baba ngibaruna siyahamba baba ngibaruna ubona ke tswa mekhatlong Babangbaruna o re bona re tswa dikereke. Babangbaruna re re mole a hona bophelo. Babangbaruna o the angithola impilo kulo mhlahlo lo ya. Forgetting o re tabataba. eka
wena zunge ungesabi ngoba
ngakho uJesu Kristu aye athi yena ukholo lwakho likusindisi
zunge ungesabi.
Namhlanje mzali wami ukuthatha uyibuke
ngokwena
ukholo lwakho lingakusindisa nami. Udutsimo udutsimteng wakula ubetheng wakula untlung wakula ukosiphethe ingabe ukholo lwakho lyakusindisa nami. Noma ufana naso lesasixuku lesiyana ebesifuna ukuyobona ukuthi ingabe indodakazi kaJayiru izosinda na. Noma ufana naso lesasixuku lesiyana ukukhololwayo ukholo lwabo kade bangakholela kuyena ngaleyo ndlela leyo. Noma you go ebandleni because of an intention eyokuphila. Noma uya enkonzweni every Sunday because of an intention yokuthi ngiyophila lapho engiya khona. Noma you just go there for the sake of going there. Sonke lesasixuku sesambamba bonke athi bafuna ukumbona but not all of them were healed. Bonke surrounded him but not all of them were healed. Only her, she was healed. Then he came to Tori. Bona ne ba sa batlo for this one now. Bona ne ba sa batlo phila na. Tshepe tletseng re ka fela bona ne ba batla ho phila. Ke na le tshepe tletseng re ka fela bona ne ba batla ho fola. Because of their faith. Because of their faith. Ba ba bona zanga ba phila. Ngoba aphila usukele kude le. Ngoba ezwile ukuthi uJesu Kristu uyasondela wathi nje bangibamba umphetho wami. Ukukhululwa kodwa kusindisi. Because she believed. Because she believed and she trusted that he could fall.
Kodwa wasubuthi ngina awe.
Not about Kereko, it's a Maya. It is not about mo prophet or Tamaya Nkoye. It is not about Mohato or Joini Lane. Taba, ikowe.
Ungesa mi. Ungesa mi.
Utsu, kiruwena. Uyafana nalo wesifaza noma. Ufana nalo sasixuke bese laphaya. Utsu, kiruwena. Dula fast, we introspect to kushebe. Ingabe ukukhulu lwakho wena lingakusindisa na. Tlhagiyoko e ho yena ka tshepo
jwalo
o funa siya ke yena nge themba
ampi
yena uya philisa ufuna siya kuyena ngethemba ukuthi yena uzosiphilisa wonke lokho okusiphethe kuzophela
swalo yiyo anti jesu ona mbo
Sadi tsama yile dingaka Adi tsama yile dingaka
O wambiza
Asatsibo hore bakayetsa
Wambiza
Kibuali wena ka mtsutsu o Kibuali wena ka mtsutsu o O tsama yile dingaka ka ofela Aba bona go tshwereke Ke bona kibuali wena wena O yile go nga kenge ho
Jesus,
we do why I come again here, hold on.
Hold on, hold on, hold
on. Hakilila, atumeto huye. Orintate mpon. Orintate mpon. Maski na tepete. Uwe, uwe na. Uzo yenza unga peso. Tata baruna ukuthi sibeke ithemba lethu kubo dokotela basemhlabeni uma bese sihlulekile abo dokotela basemhlabeni and then we forget ngalo phezulu
ona mbona
we forget ngalo phezulu
hakilila
ukuthi lo phezulu ungena nalapho kuthiwa ungenwa khona
lo
phezulu ndlula nalapho kuthiwa ndlulwa khona
ambitha
yena uyangena
itho Oh, na,
le matswala ba bangata ba rona re ya kula ba bangata ba rona re ya kula batswa di baka scripture sa today setso re ke re iputsa ingabe u kholelo wethu na le fana nalo ya o sifazane noma le fana nalo la bakati ba lapha esixukwini laba baye babamba umphetho ka Jesu kodwa sange baphila kodwa lo waphila Usuke la usuke khona ngobe nethemba ukuthi uyophila la yakhona. It's about time. Let's stop blaming the churches and let us stop blaming boss mang mang boss mang mang. Kina chebe ru. Kore kabe runana ukholole thulunjani na. As much as we try to get in the Sunday, we try to get off the rappel, get off the battlefield. Jesus Christ, who called us to sin this year, who took us when we were blind, who called us to sin this year. ngikhuluma naye insizwa
wani
xa mdlalose futhi sawubona
sawubona futhi kunjani
siyaphila singezwa nina
siyaphila happy easter tide
happy easter to you too my son
yes yes
sicela usithathe ukusibeka insizwa
ngiyandingelela ke abantwana kamthukana kandaba apho nalele khona umsakazo iRadio Veritas, the good news for the change. Namhlanje ke ngizokhuluma ngokuthi today you will be with me in paradise. Today you will be with me in paradise. If the first word embraced all mankind within the scope of the dreadful act of crucifying Jesus and the potential of forgiveness through his prayers, and the second word narrows its focus to one single needy sinner. God not only sees the whole world, but he sees it made up of certain individuals. Ngikhuluma kanje ukuthi uNkulunkulu akabheki nje kuphela umhlaba, kodwa ubheka nathi thina esizoni. Ukusho khona ukuthi ezulwini angeke wangenelwa ngomunye umuntu ezulwini. Ezulwini wena uyazisebenzela usasemhlabeni ukuze uthole umvuzo wokuthi uyongena ezulwini.
Oh yes.
Akukhuluma ngokuthi today you'll be with me in paradise. We are looking at thina, shoot, it's an introspection. It's an introspection yokuthi esontweni bangajaja, esikolweni bangakujaja, emsebenzini bangakujaja, but wena awuyinjoya lutho. Kodwa wakhohlwe ukuthi thina emhlabeni asidalelwa ngokujaja abantu. UNkulunkulu kuphela umuntu oyosijaja. So into umuntu akayikhulumayo ngawe akumelanga wena uyithathe uyifake ngaphakathi kuwe wena, because wena wenziwa ngomuntu kodwa wenziwe uNkulunkulu.
Oh, yes.
And then no man is beyond the hope of redemption in whose soul still lingers some fear of God. And as he spoke, faith rose in his soul and he blurted out of his appear. Jesus, remember me when you come into your kingdom. And it was a plea that did not fall on deaf ears. The response was immediate. Truly, I tell you, today you will be with me in paradise. And paradise is the most sacred place. A paradise is angeni no mayini, angeni no maubani. Kumele uyiqoqe, ufane no Moses, ushiye imbadada, moyongene paradise. But uJesu uphendula isoni. Isoni esaziyo ukuthi sonile, and siya accepta ukuthi sizokhrucifya noJesu esiphambanweni. But sithi yazini, mina I deserve to be crucified. But wena ula, because you don't deserve it. You don't deserve to be here. The son sees a defender uJesu against the other thief. Lebe bizimlahlela ngamagama. Ukuthi phela hawu, angithi wena uyakwazi ukusave abantu. Siseyiveke nawe. So into esifundayo ke ile yokuthi noma umuntu eyisoni, into ebalulekile iyodwa cha, umuntu ukuthi amsabe uNkulunkulu. Uma umsaba uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakubusisa, uNkulunkulu uyakusaver ekhathini ezinzima. So into ke leyo masikhuluma ngeEaster, and I expect to see abantu bejabulile nge-Easter, because nge-Easter uyafana nomntwana omncane oqeda ukuzalwa. Nge-Easter sibuyela back esiswini sikamama, njengoba uJesu wasiyala ukuthi sibuye siyabantu abasha abangenasono, abangenasipi, abaqala unyaka from the new slate. That's what it's all about. And I pray and hope ukuthi while we are doing that,
we can save abanye abantu ukuthi nawe bayibone le ndlela le thina esihambayo ukuthi imnandi kangakanani. Umuntu makaye esontweni, makangaye esontweni uyohlukunyezwa. Makaze esontweni ukuthi yo, I can't wait for next week. Umuntu mayivuke esontweni abe mafulufulu, indlela uNkulunkulu ayifunayo ngathi. So yiyo isifiso sami, ngikhuluma nomlaleli ukuthi masenze abantu bajabule ngokuba khona kwethu, sizalwe kabusha. Ngiyabonga mfethu.
Ngikubongile mfethu, uNkulunkulu omusa sengathi angakwenza kahle kanti futhi abe nawe.
Ngibonga kakhulu mfethu.
Sibonga malume. Ngibe isikhathi ngitshela ukuthi umzuzu ibili nesigamu ngaphambi ukuthi libumbane laphayana ihora leshumi nambili khona la emsakazweni wakho umsakazweni kanjalo sekuyayivala ngithi bye-bye. As for next week, Father Tabo uzobe naye ngolwesithathu nangolwesine nasengiyindlela njalo.
You have a heart.
Ngiyabaleka.
Yes, to him.
Bayangidinga kuphi kuphi.
Wisdom.
Bayangidinga kuphi kuphi. Inceku uFather Tabo uzobe ehleli nami. Uyazi ukuthi unohlelo ngolwesibili. Uzoba nami ngolwesibili, ngolwesithathu, ngolwesine.
Never surrender to me. Don't let a doubt put you down.
Mina ngizoze ngibuye nge 27.
More than a conqueror.
Mina
sisters are there.
Ngathola umlayezo. Lungu uyakaya. Lungu uyakaya.
Look deep inside of you. Find a strength.
Ngathola wakha. Kufanele imbedi. Kisela ukuqedela dithuto.
And it's not for today. And
tomorrow. So for 2 weeks,
I'm going to go to the house.
Bye-bye.